hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Ka whakanui a te hira o ngā mahi a tā Hirini Mokomir, ko te oranga, ko te hauora o te waha tētahi e kaha whakatō ana ki ngā ko hungahunga o te waipuna ariki o Matangi Reia. Kia ora. He puna o te ki, he puna o te mātauranga, he puna o te oranga ki te ao Māori. Ka whakanui a te hira o ngā mahi a tā Hirini Mokomir mā te tāonga te whare pūkenga. Ko te tāonga nei, he mea waihanga e te kāhui rangatira a iwi I te tau 2021. Ki te whakanui, ki te tūtohu ake I ngā hirahiratanga me ngā pānga o e nei hirahiratanga, kia ngai Māori hurinoa I te motu. Hei tā te pūrongo a te rūnanga o ngā tiawa mā pukamata I tautapatia e te whare wānanga o Awanui Ārangi a tā Hirini Mokomir ki te tohu nei I te rātau, I te ākuhata, me te hiahia anō o te kāhui rangatira a iwi ki te taunaki I te tautapā I te noema ki o tautahi, he oi te tāia e tā Hirini te putātū. Nō reira, hei tēnei mutunga wiki ka whakaemi I te tini tāngata ki te marae o te mānuka tūtahi ki te whakanui me te tuku anō I te tāonga nei kia tā Hirini Mokomir. Ko te oranga, ko te hauora o te waha tētahi e kaha whakatō ana ki ngā ko hungahunga o te waipuna ariki o Matangi Reia. Nā ko nā I toa ai rātou I te wero mō te hauora a waha arā te Eastern Bay of Plenty Oral Health Challenge 2023. He wero I whakatakotoria e te rōpū hauora a waha o te hōhipera o whakatāne ki ngā ko hungahunga o ngā whare kōhanga I te rāwhiti o te moana a toi o te waiariki. Ko te aronga, ko te akiaki ngā mātua me ngā tamariki ki te ako I te āhua o te hauora a waha me ngā hua nui o te tiaki I ngā niho a ka tuku atu I ngā hua a ngā tamariki ki te rōpū hauora a waha. Na runga I ngā mahi I tutuki I toa a te waipuna ariki o Matangi Reia. Hei tā te kaiako ki te waipuna ariki o Matangi Reia, hei tā Harriet Rāpana, ko I nei tonu tā te whare kōhanga, he whakatō I te āhua o te hauora a waha, pēnei I te horoi I ngā niho, I te waha, ki ngā tamariki mokopuna. Hei tā Harriet Rāpana I tuātu I te horoi I ngā niho, ko te kai tika, ko te kai I ngā kai e noho ora tonu ai te waha tētahi. Hei tā ana, kua rua rātou e whakahau ana I te hauora a waha ki ngā tamariki o te waipuna ariki o Matangi Reia. Nā reira I ngā wari tonu tērā te hono I te kaupapa a te rōpū hauora a waha ki te marautanga ako a te whare kōhanga. Kātia kera I ngā iwi ko I nei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea, ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te maunga.